Mafuta mama, I need your company. Kimo yudo e Kenya chape, I'm still in love for you. Mafuta mama, I need your company. Kimo yudo e Kenya chape, I'm still in love for you.
Tulipoteza watoto wetu, tukapoteza wazazi wetu, tulipoteza wandugu wetu, tukapoteza rafiki zetu, tulipoteza wapendwa wetu, tukapoteza na mali yetu, majamaa.
Mafuta mama, I need your company.